Zedis Music.
1 2 1 2 yeah. Yeah. My claim is bigger than my body. I fear nobody. Stop boy. I be vanna umveka. 1 2 1 2 for my loving. For my loving. Yeah.
Ima gukonda gukonda my baby.
Chimani baba jose ngati ulisati. Paponti ponze ningo pwela maleti. Mwana akapatwa zina ni makileti. Nima papa mpatipena ima koza. Sama wala kumende nongo wana maliposa. Nizaka kula vonse veneo mafuno. Katika na mayopali baka kufuna. Nina kukwatila patini kukumbila. Mista ni misisi niza kuimbila. Langi lavu nilipelekete. Nikakangi uenda supi ya nipelekeze. Baka kumanda tina saye na contract. Ntio weka kulipekelo way I can trust. Waze komatezi enene zepe cheda. Olo nilipe mtumba.
Ima gukonda gukonda my baby way. Iye mukazi wanga waka puti ima. My baby ya. Ima gukonda gukonda my baby way. Iye mukazi wanga waka puti ima. My baby ya.
Tombo 1 2 1 2 yeah, some loving.
This is one of the DJ Makelo Panduan, you know.